Yo boy, yo mops,
come from the candelam.
Bamani funsa wa iyama kukondori bechuma.
Just turn it up a
little. Pe una pezela gelo yuna chinja. Samani sunga keyalezi. Ah, kumutima ali permanente. Bamani funsa wa iyama kukondori bechuma. Pe una pezela gelo yuna chinja. Samani sunga keyalezi. Kumutima ali permanente. Ngawacha kalimbush,
bush.
Inosa nyush,
bush.
Nikali nilo tande kupa. Oh na na na, oh na na na. Ngawacha kalimbush. Inosa nyush. Nikali nilo tande kupa. Oh na na na, oh na na na.
Ananfaka mukapoto. Neza kachoki benzo tau talika wa shoki. Tonsi mukazuba no lomvula iloki. They can say what they want, baby no gay. She got me saying sorry no losi na lakwe. Malaika mwa black unga yake. The only woman weni mele la mati. Follow me pena tiaka utiake. A man treat ya follow kingi pamunzi. Mukazi we ama wishing atika nkale mush. Ni dream come true musaka ni ush. She a strong girl mukati na kunzi. I'ma fight for you, I'm your soldier. Tima yambana but tima is over. Since I kakuza po it's over. Happiness yanga ndio ikosa.
Bamani funsa wa iyama kukondori bechuma. Pe una pezela gelo yuna chinja. Zamani zunga kealezi. Umutima ali permanente. Ngawacha kalimbush,
bush.
Inosa nyush,
bush.
Nikali nilo tande kupa. Oh na na na, oh na na na. Ngawacha kalimbush. Inosa nyush. Nikali nilo tande kupa. Oh na na na, oh na na na.
She drinks while I drink, eats while I eat. Kalo budget, checking up a receipt. Natural beauty na katupika rinit. Combination ya rumanda na meat. I never leave the house, na need in a cave. Ningala cheni kumbila my cave. I give her everything she deserves. Respect, love, attention in itself. Sininga fune na wina, God forbid. Ningankale yenseni daba ndiwe heartbeat. Uma ni supporta mufonse ni machit. I can never cheat. I'ma fight for you, I'm your soldier. Tima yambana but tima is over. Since I kakuza po it's over. Happiness yanga ndiwe kusa.
Bamani funsa wa iyama kukondori bechuma. Pe una pezela gelo yuna chinja. Samani sunga keyalezi. Ah, kumutima ali permanente. Bamani funsa wa iyama kukondori bechuma. Pe una pezela gelo yuna chinja. Zamani zunga kealezi. Umutima ali permanente. Ngawacha kalimbush,
bush.
Inosa nyush,
bush.
Nikali nilo tande kupa. Oh na na na, oh na na na.
Banona chungu. Yo Maps, Charlie Young, Standard Man, Niko G, Mr. Frankie Pamungu.
Turn Up Music Africa.